Kumbulake namhlanje silanga phansi kumasipala wasemfolozi kwambonambi amangwe village sports ground nalapho kukhona ke nakanjani umnyango ozobuciko namasiko ngokubambisana ke nomnyango ozobuciko amasiko ezemidlalo enongicebeleka khona ke la esifundazweni sakwa Zulu Natal kanjalo ke nenkampani ebizwa ngokuthi ke Pulse Map bazonikezela ke noma ke sithi ke bazosingatha umgubho wezizwe ngezizwe wolimukelwe ebele ukuze kuthuthukiswe ke ekuhlukahlukana kwamasiko njengoba ke lo mgubho ukhona ke la khumbula ke nakanjani ungqongqoshe umthethwa uzohola ke umgubho eminyaka yonke wosuku lolimukelwe ezingane ke lomama khona ke la kwambonambi kodwa isikhathi masinjene kanjani sigijime singaphakathi sizozwa kafushane ngenkulumo ke nengqikithi iyakhona ke okuzobe kwenzeka khona la osuku lanamhlanje.
Ngibingelele no mphathi MEC yakwaZulu Natal wezamaciko bakwaMavimbela. I'm very humbled ngoba phela mina ngifuna ukuthi eqaleni ngoba ilanga lokukhuluma ngezilwimi zakini. Mama uMahadeve intombi yakwaMdliva kuQumbu. Utetam ngumTswana waseBapong eRustenburg ke muTswana. La kwaZulu Natal ngize ngokuthi ngokwenkomo ngiwumama ngiwuMrs. Kunene ngimzwile yonke into ayikhulumile uMahlamela uDr. Mahlamela ubengingafuni nje ukusho ukuthi ngifuna ukutolika kodwa mina ngimzwile mphathi weminister wesizwe ngicabela ukuthi ngithi bambe both sides ngoba nizasike ngithethe isiXhosa kakhulu ningasibi or ngithethe isiSuthu ndicela ukubulela ngembeko nentobeko ngento eniyenzile namhlanje kuyo yonke imihambo kababa uKunene today ufikile ekhaya. Imagine ma uhambile uya emazweni yo yonke indawo ufike ekhaya kuhlatshwe kwenziwe yonke into. That's when umoya wakho ujabule kakhulu. Ikhona into ekhulunywe uDr. Mahlamela ethi ulwimi lolu lwesiZulu uzolicelela indawo ku-AU lapha phezulu. Ngifuna ukukutshela ukuthi ubaba uKunene seyihlaswe ihlahlile indlela 40 years ago unodumehlezi kamenzi ibhalwe ngesiZulu yethulwa e-UNESCO. I-United Nations ke kuyinhlangano yezilwimi zonke zomhlaba bathi mabeyibuka bathi hayi lento ifanele iyaziwe lizwe lonke. So incwadi yakhe unodumehlezi kamenzi uEmperor Shaka the Great kwafuneka ayikhumushe from isiZulu into English, into Japanese, into French. Nihlezi nje abantu bayafunda ngani lonke izwe. Iy'ncwadi zakhona zikhona lapha kwi-display. So sengithetha ukuthi le ndaba ukuthi kufanele silwazi ulwimi lwethu ibalulekile kakhulu. Njengoba ngisho ngithi ekhaya kwakuyilo combination, umama engumXhosa, uMahadeva utatam esuka le ehlala, wawuthi uma ungena ngomnyango ekhaya angithi siphume esikolweni, hayi mina bendidlala bendithini, uthi uma uthi dlaco ubona ihlo likababa, hayi mina nekithabekele bana babanga, ushintshe nje immediately ngoba uzokushaya ngalelo dlo. Umfana lo ura Sondel bakhulele America babethi mabengena endlini athi mayingena uKunene ngikahlana lokubithiliza nina stop this nonsense anginizi ukuthi ngithini babazi bayasazi isiZulu hluleka nje ukuthi nje abantu bayabahleka kodwa bese America babazi ukuthi ulwimi lwabo yini bangobani. Ngiyabonga ngizinhliziyo yami incebulikile kakhulu ngiyabonga nanokuthi nje laba phathi esikhuluma ngabe sebephuma lapho esikhungweni kwamazisi kunene kanini nizobona into enhle Ozane nizobona into enhle. Abantwana ngiyababonga kakhulu ngokungibekezela ukuthi yonke imali abayisebenzayo bayayifaka lapha kule ndawo okuthiwa yi-museum kumazulu kumazisi kunane museum. Uzani nizozibonela. You won't regret it. Mina ngiyabonga ngithi kubantu bonke abazile kulesi khungo namhlanje. I feel very touched. Ubaba uNene ngomhla ka 12 ka May uzaba ekhunga u 90 years. Besicabanga ukuthi ke thina sithi ngomsebenzi wakhe nangomsebenzi wakhe omningi simtuse sithi simazise la kakhona ukuthi asimkhohliwe siyazi ukuthi akasikhohliwe. Siyabonga kakhulu.
Asibonge kakhulu. Omunye futhi umndeni wengqalabutho obongwayo namhlanje umndeni kaSolwazi uNyembezi. Khona ke indondo yabo nabo kodwa ke bona abaphumelelanga ukuthi babe khona namhlanje. Singacela nje ukuthi MEC noma angayifunda.
Isifundazwe sakwaZulu Natal sinikezela uSolwazi uSibusiso CL Nyembezi lendondo njengophawu lokumhlonipha ngeqhaza lakhe ekuthuthukisweni kolimi lwesiZulu.
Awungaso ngayimukela ngathi mina uMrs Nyembezi. Siyabonga. Ke bekube nomncintiswane wenkondlo la bakithi aba grade 11 attend ama workshops baqeqeshwa nokuthi kubhalwa kanjani inkondlo ihaya kanjani inkondlo. So sizothola ke namhlanje la yokuthi abaphumelele kahle kule mkhakha wezemfundo. Yebo, kule mkhakha ke ake siqaleke lapha ya ku Professor Mazisi Kunene unumber 3 wethu uphuma lapha ya ekupheleni high school uSilindile Mkhwanazi. Ithi sithi saluti khawele sizwe uSilindile Mkhwanazi ekupheleni high school. Akeza zomukela indondo yakhe azothola i trophy, i certificate, i medal ne voucher yokuthi akwazi ukuthenga incwadi. Nangeza. Nangeza. Silindile Mkhwanazi. Yes. Ekupheleni high school. Oh. Number 2. Iphuma isulomphakathi high school uSikhumbuzo Masuku. Akasondele. Number 2 isulomphakathi high school uSikhumbuzo Masuku uthi yena qhawe lakithi. Woza ke mfoka Masuku. Sokucela kuthina sihleli phansi sigade ikamera ye TV mhlawumbe kwenze ukuthi asicela ngemakhaya. Sibheke nje. Sikhumbuzo Masuku isulomphakathi high school unumber 1 1 1 1 1 Dlemdlem high school simangaliso Mthembu zohamba izinsizwa kuyosala izibongo unumber 1. Awu uyilo kade uzofunda. Number 1 IO Aisha. Oh, sizoyizwa ke inkondlo kaSikhumbuzo kaSimangaliso Mthembu. Yebo. Yes. Hey, khona ne voucher lapha ya. Hey, wadla. Senbongela abantwana bami kuhle kuyimisela
Siyabonga kothisha ababa sekelayo kuze babe nesibindi sokwenza. Yes. Halala bothisha, halala. Oh. Velas zohamba izinsizwa kuyosala izibongo.
Sanibona, sanibona, sanibona. Igama ngosimangaliso esibongo ngwakamthembu umvelaso ujama kamnisi.
Umnisi wemvulo wavele enyandini. Ngithi mina zihambile izinsizwa kusela izibongo. Zihambile izinsizwa kusela izibongo. Kanti konakele iphi? Lakhoqoqoqoke izeli kamthani yamakhawethi aphenduka umlando. Oh Nkosi ngamacika kithi. Oso sibo bakithi madodwa. Imzimba yabo siyaba mathambo mhlophe. Baphangalelo kwamazoli shabalaliswa emsebelanga. So sibo mazisi kunene. Mr. Kunene uyibekile induku ebandla. Yizi sitshe sihle kasidleli. Ngimlapha nje ngicathuze ezindleleni zakho. Njengeciko ucikozile. Lobu zilobeli izinkondlo uzilobe kwaye kwathokozini ngizimi yonkana neqembu lombusazwe iANC uzilobe kwaye kwathokoza umkhandlu namakhosi ungene kwabamhlophe waye izinkondlo ngesintu eLos Angeles ubakhathaza ngolimi lwasekhaya ungene esikoleni kwahluza inqondo wayihluza inqondo kubafundi wabashiya behluzekile bafundela ukholo kowe kanti nathi sifundela ukholo kowe. Zihambile izinsizwa kusela izibongo ulobugeqa amagula ngesinto sakithi intendeliwele kweyakhe inkundla wena ubandlululo ligwema ngiyobuciki imsebenzi ucikoze kwavukulaka kwabamhlophe akukho ungafiki okufa kwakufikela uwaze walinuku kufandeni wasiphoxa iqhawe lakithi wasiphoxa inkonzimalanga yepeni nephepha wasiphoxa inkonzimalanga yomlobi. Zihambile izinsizwa kusela izibongo alikho ithuba elingafiki isikhathi sokufa kwakho yise sifikile hamba kahle ze usikhonzele siyohlangana kwelizayizwe lala ngokuthula. Raymond Fakazi Kunene singufakazi ngemsebenzi yakho vela selona bayedi.
Kwathi yeswa ka ngizovele ngikhale ke manje ngicela ukukupha nanti kwathi. Ya akuzwakali. Ngicela ke mfana wami ukuthi nanti ifa lakho. Unodume ehlezi kamenzi. Incwadi ebhalwe ubaba uMazisi Kunene. Well done.
Siyabonga kakhulu. Awu iyamnandi into. Asiqhubekeke manje sithole ngaphansi kuka Professor Sibusiso Nyembezi izibongo zika Professor Sibusiso Nyembezi una 3 wakhona isu lomphakathi high school Nkosi Ngiphile Mkhize azothatha indondo yakhe isu lomphakathi high school yena ke ubhale izibongo zika Professor Sibusiso Nyembezi. Onyathela khabazela. Singele. Woza, 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 woza. Number 3 wethu. Yes, number 2, Dlemdlem High School, Mawande Magagula. Mawande Magagula. Ubhalile uMawande wathi sitshe sihle kasidleli. Dlemdlem High School. Dlemdlem. Number 1 Ekupheleni High School Simo Mathe. Simo Mathe. Number one, Woza Simo. Utigazi Agatini. Egupeleni High School, number one, Simo Mate. Itholo Kuhle High School. Okay, Itholo Kuhle High School. Yes. Okay, nice. Izoyizwa ke yakhe inkondlo. Okay. Oh, so you told me, Mike. Okay. Sesi qedile ngama awards for manje.
Sanibona.
Yeah.
Igama lami uSimo wakamathi usuka eThola Kuhle. Igama lenkondlo yami ithi kazi engathini. Kazi engathini. Ngibuzo sonkondlo esesihluleko kubahlukanisa ngenxa yokukhungatha umoya wodwa. Mangasikho ukuhlupheka ukuphuka kwenhliziyo kaze ngathini. Kaze ngathini nje umfoka nyembezi. Uma engabona ukuthi kancane kancane izilimi zabantsundu sesishawa indiva. Kanti kancane kancane amasiko siyawalahla. Kaze ngathini nje. Unyembezi uma engabona umnyango wezobuciko namasiko uzama ukuthuthukisa ababhali nosonkondlo. Ey, kaze ngathini. Kaze ngathini nje. Ngizwe isililo samaqhawe angosolwazi asadlule emhlabeni. Amaphimba abo uma ngiwahlanganisa ngafunga ngilalela umzwilili. Ngizwe izwi likaNyembezi. Uthi angisusi isihlabathi esifubeni sakhe. Ufuna ukuzofundisa iminyango ngokubaleka kokuthuthukisa kwezilimi zabantsundu. UNyembezi elikaMageba liyabhubha ngenxa yokuswela ulwazi kanti omunye ubheka izinkondlo zakho ngomkhuleko umthola yonke imibhalo ebilotshwe kuyo kayisekho. Isikhathi sidliwe yinja, imibhalo ihambe nabayifundile. Bahamba befakaza ngayo ukuthi imibhalo yakho iyakha. Kaze ngathini nje. Uma engabona ukuthi imisebenzi yakhe iyakhunjulwa. Imihla ngemihla ngifisa ngisho kuyomvusa kaze ngathini. Uma engabona ukuthi iqhaza alibamba alifiphele. Kaze nje ngathini.
Siyabonga kakhulu. Nansi incwadi bakunika yona bakwababusibusiso Nyembezi. Ithi mntanami mntanami. Siyakubongela. Alright. Sesinabambalwa ke manje ukuyibona abebephumelele babashaya empela amakhanda ezilimini zizonke ebeyifundwa. Soqala ngeAfrikaans Fort Trekker Weer School. Okay. Una
namhlanje lakhona ngine yonke lelapha empanyeni ukukhumbuza nje ngezilimi zomdabu.
Bongani namhlanje usuku olukhulu kakhulu kona wonke nje umuntu onolimo athi ulimi lwakhe lwebele sila eMangwe Village Sports Ground ukuzogubha izilimi zolimi lwabele. Wonke umuntu namhlanje ukhuluma ulimi lwakhe. Uma ukhuluma isiVenda ukhululekile, kubalekile ukuthi ukhuluma ulimi lwakho kanye namasiko akho ngoba kusiza ukuthi uzazi ukuthi ubani. Yileyo nto ungqongqoshe wethu akayilethela ukuthi sizoyenza ukuthi akhumbuze wonke umuntu ukuthi ubani kahle kahle. Hlehle.
Ungatshela ngokubalekake ukuqhakambisa ulimi lwebele kumuntu.
Into ebaluleke kakhulu ukuthi umuntu aliqhakambise ulimi lwakhe. Lumnikeza isithunzi, lumnikeza ukuhlonipheka, lumnikeza nokuthi ezinye izizwe zikwazi ukuthi ubaluleke ngani. Ungabonise ngathi wena olwakho ulimi alihloniphekile, alibalulekile. Lokho kuwenza ukuthi noma umuntu ekubheka uyabona ungalikhuluma noma yilupho olunye nalolu lokuthekela nolokwenzani, kodwa once umuntu ekukhuluma ngolimi lwakho ukuthinta la angakuthambisa khona bese yabona umuntu wonke uhloniphekile, ulimi lwakho lolu umuntu uyazazi ukuthi ubani. Into ebalulekile ngathi ukuthi sizazi, siziqhenye ngelimi zethu ukuze saziwe ukuthi akusikhona ukuthi masikhuluma lezi ezinye ilimi ingoba ezethu izilimi zibukela kaphansi, kodwa sisebenzisa lezi ukuthi sikwazi ukuxhumana nabanye abantu. Singalisebenzisa ulimi lwethu emnothweni, emfundweni, kuphela kufanele sizigqaje ngalo.
Emophile nje umyamezwe ngawudlulisa lakhaya kubantwana besikole abasesifunda isikole abazali kanjalo nginawo wonke umuntu olalele maqondana nokubaluleka kokuqhakambisa nokugcina ukulondoloza ulimi lebele umuntu alikhulumayo usho ngathi iliphi lolulimi.
Ngizoqala kubazali. Abazali kubalulekile kakhulu ukuthi umntwana maye khula alwazi ulimi lwakhe. Siyazi abazali siyathanda ukuthi abantwana bethu bakhulume ezinye ilimi esikakhulukazi ezikhulunywa esikolweni kulezi zikole esibasa kuzo esemadorobheni. Kodwa uma ngabe umntwana efunda kubalulekile ukuthi alazi ulimi lwakhe kuqala ukuze kube lula ukufunda ezinye ilimi. So kubantwana kubalulekile ukuthi umntwana alwazi ulimi lwakhe ukuze akwazi nokuthi ahumushe izinto azenzayo umqondo wakhe usukhule ngokwanele ekwazini ukuthi ulimi lwakhe uyalwazi. So kubalula nokufunda ezinye izilimi kubaluleke kakhulu kubanikeza nesithunzi sokuthi umntwana azihloniphe azazi ukuthi ubani. Kanti umntwana mangabe ekhuluma kuphela ulimi lwesiNgisi uba nenkinga yokuthi mase kufanele ukukhuluma lwakhe selokho ethi ay angikuzwa angikuzwa kuba amahloni kusibangela na kuyihlazo noma sesiphathi kwabanye abantu ukuthi thina asiziqhenyi ngolimi lwethu.
No awakho kuphetha ke nje ma
sengiphetha nje ngithi sijabulela kakhulu namhlanje ukuthi sila kwambonambi ku district la seKing Cetshwayo kanye nongqongqoshe womnyango wezemidlalo nobuciko namasiko kanye nongqongqoshe wesifundazwe uNkosazana Mavimbela belisingathile kanye nomphakathi wonke sithokozela nendlela abasingathe ngayo ukukhombisa ukuthi bayazithokozela kakhulu izilimi zabo. Sinabantu abavela endaweni ezahlukene ezifundazweni ezahlukene koLimpopo ko Northwest ko Gauteng sikujabulele kakhulu ukuthi abantu bayalithanda ulimi lwabo lwebele.
Ngiyabonga kakhulu ngikhasa sibathu lokuthethatha.
Ngiyabonga kakhulu nambongani.
Ngile mangabe lingeni pastoma lithi lizothenga igeja ungenali igeja uboshu kuthi siyaxolisa sinali igeja kodwa khona ihala mhlawumbe uyalidinga ihala methu uzothenga ihala singenalo umtshetha siyaxolisa sinali ihala likhona for sure sekuthi ngenilanga sekungena indoda malapha ya isithe mfethu nayi tekisi siyangishiya ekhaya bengithi ngithenga i toilet paper ay umaluma macaba nguthi i toilet paper e hardware shop angaze ngiyibone. Ey umalume acabanga ukuthi ngizomthini ngizomdayiselani lo muntu. Ay ashesha athi ay mfowethu sorry. Asinayo toilet kodwa ikhona i sandpaper. Ngizokulwela yona ingoma eyodwa mhlobo. Iwuswini. Oh thank you. Iwuswini le.
Sanbona sanbona sanbona. We treat you all. Ngithi sanbona ni sanbona. Sanbona we greet you all
sanbona
sengithi sanbona
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 we greet you all
sengithi sanbona
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 we greet you all.
Hello.
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 Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Hello.
Hello.
Hello.
Hello.
Hello. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Hello.
Hello.
Hello.
Hello. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Hello.
Hello.
Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Hello. Hello.
Sanbonani, 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 we greet you all.
Yeah.
Hey, bro.
Shut up.
Hey,
boy.
imifula imihosha izintaba izihlahla utshani konke kuyangihlebela uthi khumbula amathongo olimlwethu amaqhawe ajulile ngolimi izingqalabutho zolimi osolwazi bolimi amagalelo abo olimi aziwa amagumbi amano mhlaba
Zonke izizwe se-Afrika se-Afrika masibuselele ubuntu baso sihlangane sibumbane sihlangane sibumbane izilimi ezahlukene Mazibe isimbusi sasivela kumdali ukwahlukana kwamasiko ukuziqhasha ye-Afrika ye-Afrika ukwahlukana kwezilimu mangube wobumbano ye-Afrika ye-Afrika Amathongo mawahlangane avikele izilimi zethu e-Africa e-Africa Amathongo mawahlangane avikele izilimi zethu e-Africa e-Africa Amathongo mawahlangane
E-Afrika ingahlangahla inqalabuzo yani yamasiko kanye nolimi lwethu phela lapho usokhuluma ngokudilinga eshe unyembe usama phela usibuze unyembe yawu yawu uyena wabona inkolo banesizwe
uyesa Ora sike imizuzu ikhomba ukuthi ke ingamashumi amabili noma nje libumbene ihora lesibili ntambama sasekhona la eAmangwe Village Sports Ground kwambonambi ngaphansi kokumasipala womfonozi ngaphansi kwe district yakhona ke la osukuna namhlanje njengoba kumhla ka 21 ngiyona kenyanga kanhlulanja unyaka ophezulu unyaka ka 2020 njengoba sazi ke ukuthi njengoba silaka King Cetshwayo lapho ke sikade sizoguba onike sizobungaza usuku esilibiza ngokuthi ke elebele yakhumbula nje ukuthi ke uhulumeni wesifunda KwaZulu-Natal ubehamsana ke naye ke MEC wezamaciko namasiko khona la ekuZulwenko ubaba uNathiwa kaMthethwa ehamsana kanjalo ke noma nje ngeno MEC waka Art and Culture and Sport and Recreation umama ke uHSG waka Mavimbela osukune namhlanje ke besichazela ke ngengqikithi yesukula namhlanje khumbula nje ukuthi ke mangabe sikhumula osukula namhlanje siyazi ukuthi ke olusuku lapho kade kuphinda futhi kuhlonishwa khona amaqhawe abhala kakhulu ngolimi noma nje lolimi lesiZulu ongcweti ke kanjalo nongoti masibala nje obaba ke omazizi wakunene kanjalo ke nosibusiso ongokanembezi ngeqhaza ke abalibamba ekutheni ke kuthuthukiswe ulimi lwebele eningizimu Afrika siphinde bengekubona ke bodwa ke bekukhona ke nenduna noyena ke noma nje ngathi ke uyena ke okhulumela noma nje umele nje indlu yabaholi bomdabo umnomzana ke uchiliza ngaphansi ke wawo lo masipala umfolozi kanti ke nalapho khona ke sibheka nje ufuna ukuqhakambisa nje ukuthi ulimi ngabe sikhuluma ngolimi lwebele wanye ke siqhakambisa zonke izilimi ezikhona ke la eningizimu Afrika sikhuluma ngezilimi zase Northwest sikhuluma ngezilimi zakuphi nakuphi sikhuluma ngesipedi sikhuluma ngesitsonga sikhuluma ngesiZulu sikhuluma ngesiNdebele sikhuluma noma ngaziphi kodwa ke usuku lamhlanje ke luqhakambisa konke lokho njengamanje isikhathi ke noma sinjena ngesisoliphothula uhlelo njengoba sazi ke ukuthi ke bona ke labo ongqongqoshe ke sebekhulumile ngaphambilini njengamanje okwenzakalayo kusaqhubeka yona ke ngathi ke kuzokhumuleka ukuthi ke khona la usukule namhlanje bakhona ke nababukisi ke noma nje bebuciko khona la endaweni yasemangwe abakhona ke kuzokhangisa ke ngobuciko babo uyakhumbula nje ukuthi ke futhi ke okwenzakalayo njengamanje bakhona ke nabaculayo abanandisayo njalo njalo ikona ke okwenzeka manje kusukwini noma nje ngithi ke ngalesikhathi kanti ke ake sivele nje thina sigoqeke lento ukuthi sibonge ukuthi ke ukwazi
sikwazile ke ukuthi ube nathi kulokusukile ngalo ke luqala uhlelo njengamanje nje basisilindele nje mangabe nje kuphela ekuthi ke lokunandisa okukhona njengamanje sobe sesizwe ke amazi okubonga azobe eqhamuka noma nje azobe eqhamuka kuyona ke imeya yangaphansi kona kumfolozi ukansela uSW wakamngenge ozobe sezogoqa ngesibongela ke usukule namhlanje njengoba kasazi ukuthi ke sikhupha ke usuku lokubungaza ulwimi lebele noqhakambisa ukukhuluma ke ulimi lwakho lwebele.